Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Aljumare sapoje irewu avril 2015 sapoje yamde jabiri masilimaji debe joomi de tawa en der maison de la presse pamoko no hum jire won to boggi jabbe to Umar Waygal yottinanto on do kabaruji di on competitive wi de do wonon kaldale kawral gondugal wadande to alangeri to wakkati joni o kangal wonta yarude yesofi micite de wi de kambe turobe kambe no duno hono gube de furu wi de ngara ton sema an hani sininde hono kaldal e kawral gal ka faande gube de an gondi ton e hedaade dum ko honjotobe wobbe koliti wiide le hen ko wakkati joni o neddo wa wiide hono kambe turobe be dokkini hunde fe kaybe kan bilude dum wonono gube gonde ton de yella be an tinina kaldal e kawrangal ko yaawi dum wono hono kambe wakkande kaldal e kawrangal wonde wadde to alangeri to hulitam wiide arme france o do e gondi e habude to e jihadin ko be fati ben nanna kaborde natude le leedi meden di walde police ngabe dum woni ngombe leleedi di kenye be jide hono yimbe le njadobe kabaruji en nokkobe be koliti wiide kambe bawde woni ko be dokkaka dum wodi sobe kebata golude golleji mabbe di no feewiri sekirabe di wonon kabaruji mo dum jogini on do hande di bismillah modon e hedaade kawrital gondugal e wadde to alangeri to hakkunde bibbe malingal micciteden wiide kambe yimbe le alangeri ciuroobe tombe kambe jatti ngadno noddango fewde e gube di de fu wiide ngara ton yella hono sema ana sinnina hono kaldal e kawrangal ka fa handen wala fu ko yalti le hen kanje gube de be ni tan e be daaki to e be domi ko kaye en koliti wiide le hen du hono kambe ciuroobe be gonde yidde ton gube de gubal fu e hore mudum Ousmane Dikko
hala kaldal jeegoba wala fu indo balde tati hande nelaabe naati ngallure algeri de e be gondi e haldude ka wana mengemu wondata fen ko horeje dewrintino o andinino sema sinina kawrangal dum kalataaki nyongi dali kewde an gonda pade kawral hebede sema holuti sininta kawrangal no gal worini so wala ko wayditi kenya dewrintino o yidi e nelabe dental gube murtude de nodditengal sema Musa Ag Ashratman mo sema o wi nafka hebama e lejida aljengal ka wala ko beedi hen ko landa ko yalla sema jaban holuti tan kaldal ana wonda ntino o yidi kikide kengedu e platform hore gacha wi e jidangal hakilo ana jodi hebe platform be bi ana munci pade mu en andude ko wodi Abdoulaye Diop hore je kedjade lam odu yotti ke galore aljeto kenge yude leydi amerique
dum won hono kambe ciuroobe le nokkuji be holitama won honjotobe kollitimbe wiidi le hen wakkati jono sinabe billa hono gube gonde tonde non tan watta so kaldale kawrangal yara yeso non kanko dum won Mamadou Cewule jara o holitir wiide ko wi wakkati jono o neddo wa wiide hono dum won kambe ciuroobe be donkini hunde kede ko Ousmane Dikko faccitinen do
yalla kawrale riwta mana ni holaaki sabe le deurintinangal bawde ana baji binoje donnetede dum ko wadi so laamu o e yoga gube de mirfito aljeto e le ndardu gol gube de cinyinali de dun tan ana holla salibe wambe sahal be to ngoni be jida deejere cekite deejere hebete fayso yoga yida dum wada wallo be aduna ana kani ngatude en fa yiyam sila fa kawral warde
sekirabe do mbay neltirde mi joji modo e halla men bemal ande ngal min noddirta face facebook ngo wakande kaldale kawrangal fuddi to alangeri to nde kambe dum wonono arme france do be gondi habude jiadin kobbe le saha leedi ndi fati bitta kaborbe tiagal leedi so be ngarabe ngadda e leedi meden ndi kede Ousmane Dikko
larme france ana wonde larwade palel e fu soldatien jipinama e para avieji do ana beta ton o golle yo hadude jiadin kobbe nadde mali e tiakita golle temere temere soldatien france jipike nyande lewru avril nokku jabbortedo noddirtedo salvador gondo kerol hakune Libi e Niger do gube e kabarde de gadi lawul mu en nadde mali soldat saint france temdere chapande nayon ngoni iminabe e o golle yude jeddi yade 17 lewru avril farena nokku salvador etat major france wi soldat saint mabbe gaddali e jaybe be gande gande kanjiti bargoji kewdi essence ngure e bidongaji kewdi kake iradi bawdi wallude du e jaybe do tule jareni
dum won hono kambe député gombe le leedi meden di holitama wede wakkati joni o be gotiki yalla dum won hono maire ngabe tawe lamu yewan beede yaade yeso wi'a ko hani beede le hen ko do hani yaade lebbi jeegom le dum won lewru septembre woro dum dem be kan jodi hono hejoji dibe kan yaltinde le hen di kambe dum won dentengal balle police ngabe gombe le leedi meden di kenya be jide yimbe le jeedobe kabaruji be koliti metti mabbe wiide tan hono wakkati joni o kabordo woni ko be ngalafa be kebanobe golliro golleji mabbe di no feewiri hono kibaru ko nayi hono kaddule ko bornto ko dubbe bile hitande hikkande pantulowel gotel kanye simizingawel gotel dum wono hono ko be kebili hen kanko Dawda Cissé yo secrétaire général der do walde kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
en dun labama ko do gollude policien kana jogoda kaborgal bombe tagu be fu an jogi malfe bonde yewono policien gorri hande ni gala kaborgal be gala sayaaji cakkotodi jabedu yewé yilotobe le ngel be tan e be bayi fellede be kebedu be gala kaake dum e tawede e be tinni miden yidi hande malfe dentorde fawarde e sayaaji cakkotodi jabe e geccelle famé immomen daro mobilaji adoji fawarde kadule bornetede fu miden kaaja hikka yo complet gortan policien dokka tidalaji ka fu burani hande
beaucoup de problèmes
kambe dum wonono député mbé wakkati jonoobe gondi noddude hono dum woni hono ministre ngabbe leydi meden di fa be pamminabe hono wayde jam e deejer worri e leydi di no fa yotto yo hono passeport ngaji di dum gondi e tiidirde no dum wonono kanko neddo goto do mali do noddirteedo Souleymane Cissé hollitaamu yedde cinema makko noddirteedo OKO waran yedde dum wonono yewtere mabbe mawnde kande wadde no be noddirta dum wonono festival Cannes be kuliti widle hina e film makko waawa tawede hono yimbeel kanbe hirndirde tombe ka film makko waran jeewede lehen ndedo yotere en handi fuddude dum won hono le nokko on ton be bi bamde le sappo e tati lewru mehndu fa yotto yo le noga e nay lewru mehndu sekirabe jeewen yalla hodo ni le reso ngaji meden to hollitaama wiyede dum non to kidal to wakkati joni o be jogi tiidal hono kibaru ndiyam en le nokkuji mabbe di be kuliti wid nokku goto gondo ton o don yimbe le ministre mabbe kany en tan gondi e nawtirade ton bargo ngaji mawdi dum wono ngattete le citerni di dum gondi e sotud ton ndiyam be bi bargo goto furdo an sotte bamde temdre chapade jufa yottade temetet hono ko nayiri bangal courant en kabe kuliti wid dum wono groupe ngaji mawdi to ministre mabbe di tan gondi e kuppoji ton tangal mudde ngardan fa do kuli korodo be kuliti wi wakkati joni o kawritalan wonde wadde ton faawno yimbe le gombe tombe be pamminebe jeyal hono be darinirto hono kibaru ndiyam ceni dam le nokkuji mabbe di be galdo kawrital du hono kuma ndaw ngabe kanye mer ngabe an gonde hawrtingal hawrtinde e maggal ton fa yaade hono dum woni amiri en noga yo du kawrital le hen fa be pammine hono den golleji ngodi tangal mudde en birfiti to faato kuccala to be kuliti wiide dum non walde humininde hono anka ande fa yottiade hono yirwere en be bi be jehi to kuccala to fa jew hono ko sukabe tilibe jangude lekkol gondi e gollude ton ko gondi e kitiraade to golle odu be bi yagol mabbe to gol e kaani wadde to ko yaata e balde tati ngabe o do golle dum non ONG sans frontières be kuliti wiide wakkati joni dum wonono pese sukaabe faabe paddo nyawuji baato koyde wobbe dum noddiri dum polio hollita wed dum fuddi mali fu e mangal mudo sukaabe kande fesede be dum wonono be gala hitane fa yotto yo duubi joyi be mbito segutto kande fesede be an jaha gudnaaji temeder e chapan en janayom to jenne to dum fuddi hon le commune mom noddata taga dum fu yalla jaalini di fuddo an gatta de hen koyde mu en faabe jeyal hono be kabbirto o do nyawuto kuli koroto dum be bi dum haani wadde dum wonon le doktoroji tati gondi ton be sukaabe kanbe fesse to kuli kortobe be jafay udina temede jeegom suka jabbal mudde ngardan faado sigaso do be bi sukaabe gombe tombe sa bamile temedere fu chapande janayom en jottom kebi fesede ton non be kolitir wiide be bi hono hejjodi mabbe be anni di du wadi le hen be kolitir wiide fesu gongol gol fuddino ton do non sappo lewru avril du fa yottu sappo tati lewru avril du sukaabe gombe le keri leedi di hakkune male burkina kanya hakkune male ko doar be du kebi fesede garanti minirem faado kaydo on zeno dirtere stop sahel holita wede be gonde famine to rewbe le be fa ben tinno ngatta koyde mu en tawe hono le woteji kandi wadde le leedi meden di le lebbi ngaroji di be ngadi ton du halaji mawdi fa be kulito hono koni nafa debbo so watti koyde modun le woteji di be ngadi dum le hono commune dirtere basangi yottiad logo kanye gori kanye e copela be koliti wiide le di golleji dum be golli tom palte secrétaire wono kabaruji no jogini on do di ka fa hande kedde heda don dir ono yowtere nde ana wodi.